Esule 18. Bakabona abaleevi kye kika kyonna ekya Leevi tebabangana mugabo newaakubadde obusika wamu ne Isirayiri. Banaalyanga ebiweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro n'obusika bwe. So tebabangana busika mu baganda baabwe, Mukama bwe busika bwabwe nga bwe yabagamba. Era lino lye linaabanga ebbanja lya bakabona lye banaabanjanga abantu ababanaawangayo ssaddaaka, bw'eba ente oba ndiga, bawenga kabona omukono n'emba zombi ne ssebusa. Ebibereberye eby'engano yo, eby'envinnyo yo n'ebyamafuta go, n'ebibereberye eby'ebyoya by'endiga zo onoobimuwanga, kubanga Mukama Katonda wo yamweroboza mu bika byo byonna okuyimiriranga okuweerezanga n'erinnya lya Mukama, ye ne batabani be emirembe gyonna. Era Omuleevi bw'anaavanga mu luggi lwonna ku nzigi z'Omuyisirayiri yenna mw'atuula, n'ajja mu kifo Mukama ky'ali eroboza, emmeeme ye nga yeegombera ddala okujja, anaaweerezanga n'erinnya lya Mukama Katonda we nga baganda ye bonna Abaleevi bwe bakola abayimirira eyo mu maaso ga Mukama. Banaabanga n'emigabo egyenkanankana okulya obutassaako ebyo ebivudde mu kutunda obutaka bwe. Bw'olimala okutuuka mu nsi Mukama Katonda we gy'akuwa, toyiganga kukola ng'eby'emizizo eby'amawanga gali bwe biri. Tewalabikanga gy'oli muntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we, newaakubadde akola eby'obufumu, newaakubadde alaguza ebire, newaakubadde omulogo, newaakubadde omuganga, newaakubadde omusawo, newaakubadde asamira omuzimu, newaakubadde emmandwa, newaakubadde abuuza abafu, kubanga buli akola ebyo wamuzize eri Mukama. Era olw'emizizo egyo Mukama Katonda wo kyava abagoba mu maaso go. Onoobanga eyatuukirira eri Katonda wo, kubanga amawanga gano g'olirya bawulira abo abalaguza ebire n'abafumu, naye ggwe Mukama Katonda wo takuganyizza kukolanga bw'otyo. Mukama Katonda wo alikuyimusiza nnabbi wakati wo ku baganda wo afaanana nga nze oyo gwe muliwulira. Nga byonna bwe byali bye wasaba Mukama Katonda wo kukolebu ku lunaku olw'okukuŋŋaanirako, ng'oyogera nti, nneme okuwulira nate eddoboozi lya Mukama Katonda wange, era nneme okulaba nate omuliro guno omungi, nneme okufa. Mukama n'aŋŋamba nti, boogedde bulungi ebyo bagambye. Ndibayimusiza nnabbi ku baganda baabwe afaanana nga ggwe, era nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke, era alibabuulira byonna bye ndimulagira. Kale olulituuka, buli ataliwulira bigambo byange byalyogera mu linnya lyange, ndimulanga ekyo. Naye nnabbi anaayogeranga ekigambo mu linnya lyange nga yeetulinkiridde bye simulagidde kwogera, oba anaayogeranga mu linnya lya bakatonda abalala, nnabbi oyo anaafanga. Era bw'onooyogeranga mu mutima gwo nti, tunaategeeranga tutya ekigambo Mukama ky'atayogedde? Nnabbi bw'anaayogeranga mu linnya lya Mukama, ekigambo ekyo bwe kitajja so tekituukirira, ekyo ky'ekigambo Mukama ky'atayogedde, nnabbi ng'akyogedde nga yeetulinkiridde, tomutyanga.